K-O-T-M.
They call me BG Baba Flow, Style Kanga Bro, OG Kitambo Bro, Kunja Sura Kunjua Ro, Mwanga Kutona Roga, Funja Nazi Tongi Yamboga, Sendi Japanta Majiko Oga, Omoni Tanga Misi Yomu Oga, Wapinzani Wako Dembe Dembe, Wameja Ofu Nama Wende, Taka Taka Siza Baka Mwende, Kochi Nene Lime Yavi Wembe, Na Usipita Kwetu Kizembe, Mtauna Ita Mirembe, Machizi Boti Wameja Utakuta Tezela Kwa Kini Kimbembe. Isa wenge BCPG, wenge nani, dembe kama Biggie G, snitchi na zima zi, watu wote wa, situpo kamili, mili amili, sba umaka abili abili, na saini madili, dili wanone kata, leo wanano na dili, menipo makini kini, wasi piga pini, leo nasimama mimi kama mimi, wasi nshusha chini, niogope nini, kama Mungu kabanga sa weni nani, gizwa bari gani, oi oi da saigoni, K.O. tepe Tysoni, na imeba tanga ipo mabigani.
Nimekutisha kidogo mtoto laini, umepakwa mafuta mtoto laini,
naenda kusema kwa mama eh.
Nimekutisha kidogo,
naenda kusema kwa mama
mtoto laini,
naenda kusema kwa mama,
umepakwa mafuta
naenda kusema kwa mama
mtoto laini.